mama, sanyukira katonda wange. Sanyukira, sanyukira mama, sanyukira katonda wange. Sanyukira, sanyukira tata, sanyukira katonda o. Sanyukira, sanyukira tata, sanyukira katonda.
Sanyukira, sanyukira, sanyukira katonda wange. Sanyukira, sanyukira, sanyukira katonda wange. Sanyukira, sanyukira, sanyukira katonda o. Sanyukira, sanyukira, sanyukira katonda o.
Katonda wange bela mukubeza nyukira mama senyukira katonda wange bela mukibukeza nyukira tata senyukira katonda o bela mukibukeza nyukira tata senyukira katonda
senyukira 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 katonda wange senyukira 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 katonda wange senyukira 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 katonda o senyukira 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 katonda o.
Tata sanyukira katonda wange bela mwavi sanyukira tata sanyukira katonda wange bela mkake sanyukira tata sanyukira katonda wange bela mkake sanyukira tata sanyukira katonda wange
sanyukira 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 katonda wange sanyukira 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 katonda wange sanyukira 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 katonda o sanyukira 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 katonda o.
Bela mke sanyukira tata sanyukira katonda wange bela mke sanyukira tata sanyukira katonda wange bela msanyufusa nyukira mama sanyukira katonda wa bela msanyufusa nyukira mama sanyukira katonda wange
sanyukira 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 katonda wange sanyukira 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 katonda wange sanyukira 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 katonda o sanyukira 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 katonda o sanyukira 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 katonda wange sanyukira 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 katonda wange sanyukira 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 katonda o sanyukira 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 katonda o.